yagala wamponya na binji mwana kwe zina fane kulugudo abalala baleke bayaye tebake mo kusura muchibi wona yagala no kweta mwana kwe wanyiga mu mukwano bambuza bakade wamukoze cho mwana wafe nebuza buzanga simuka ganeche ndiko wowenzi wagala mukwano kusingira nensi kwende oli soso tiange
wagala nyo mukwano kwe
oli chamu wendo change
onyumisi zense no kwendi kwe
onyumisi zense no Kadari tukumenze nawe ngomukwano kwenina joli njagalolye kunsimbi zange njagalokone kakondo abalala bonno balumye tebakwesibako babasokayo bagwa ebintu byensi bizibu nnyo njagalombere kumpi bayinza nokunzibako bami obulungi bwobubasaliza Jagala tube mbufumbo, tuzale na balongo Ngoba lioke bakufanane, ebiso byebyo mwana kwe
Ensusu tiange,
enso, enso,
ensusu ti
Enso, enso,
ensusu tiange,
enso, enso,
ensusu
Kirabo katonda wasinga barungi niraba ntyanga ruse olunaku lwembaga yafe bagenya abangi betwise olwotulyoke twemole babwe nkusake mpeta abatuwala namba sasite olinsoso tiange